Another brick of life entertainment.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Bila pani futa vokamba vapa okendine amochi. Rest in peace mutala wanga. Beona siila kuno babiso koneza. Beona endela madha Zambia baripia na munyumba tiamba. Na kulipe na ule mweno posting. Monga ni mwine wampa nyumba. Uyu mtu vamukanga kulipepo na mtu aoneka monga nganga. Nisu titoka aoneka cheni kwesa. Laleza na wamai kukulisa pa market atimalo wakulisa. Ndaba mvula siiloka. Ambuye tilangeni shu watifutikilemo. Na mtu she umozi na pari mailo. Ati awe wa mibonto takwa tano mchinshi. Mwikateni nanko mwipaye ala chilampa pusha. Freedom of speech na fiashala ifota tuwa kwa tamba. Mbobe tuchinya batu sonte mfuti. Mwikateni nanko mwipaye ala chilampa pusha.
Baba pena kwena dada watipaya fi. Fwema na wasangye murimayo. Ipu ngele upia nikari kwefi. Wana tatebe watu shamubu chushi. Baba pena kwena dada watipaya fi. Fwema na wasangye murimayo. Ipu ngele upia nikari kwefi. Wana tatebe watu shamubu chushi.
Pene muna pena vonse vina pena. Banja kuruwana anatinam. Mulungush textiles ine nizaise kula. Vonse ni faboza na pari manje iseti kaditizi funsa. Kamwiri wana picha ati anabaza mbili. Kuno mwandi sifintu wanabana mafoti. Siku tengela muzao ndipo nzelu kuipa. Elo siya popeka ndefu anjipu sheku. Kanshi talanta liwo mbashani.
Italanta kulandila kwa balanda. Kulandila kwa watu wa wako atotrimba. Kulandila kwa watu wa mwensonga iwe. Vonse mwe basambiri na mwriba mwenso sana. You are the worst cowards. All educated people, you can't speak out because you are scared of going to prison. All educated people are the worst cowards.
Kapatura ubwikaro nomba na bukosa wako ni wako e formula ani mo famu twaimona notifira twareverenga nikwakwa kwetu kafako university nayo tuvoya basukuru ndengo za nyanya kupatara mangwara muri
baba pena kwena dada watipa yafi
we bana wasenye muri mayo ikunye ya upeni gari kwetu. Wana tatebe watu shamubu chushi. Baba pena kwena dada watipa yafi we bana wasenye muri mayo ikunye ya upeni gari kwetu. Wana tatebe watu shamubu chushi. Baba pena kwena dada watipa yafi we bana wasenye muri mayo ikunye ya upeni gari kwetu. Wana tatebe watu shamubu chushi. Baba pena kwena dada watipa yafi we bana wasenye muri mayo ikunye ya upeni gari kwetu. Wana tatebe watu shamubu chushi.
God has stopped distributing land. God has stopped creating countries, and we must look after our own country, Zambia, which God gave to us. Children are sleeping under, others are going in posh cars which they haven't paid with their own money, posh cars which they have used taxpayers' money. Let's give equality to Zambians. We are not going to say every Zambian is going to be a billionaire, but give them what they are worth. Zambia is for the Zambians to enjoy, not for foreigners. Thank you very much.
And don't forget, good music is good health. Mr. Bluespack on the beat.
Exclusive from ZambianTunes.com.